atafanya njia kwako. Yesu atafanya njia kwako. Atafanya njia kwako. Yesu, Yesu, atafanya njia kwako. Yesu, Yesu, atafanya njia kwako.
Atafanya njia.
Yesu, atafanya njia kwako. Atafanya njia kwako.
Atafanya
njia.
Yesu atafanya
njia.
Atafanya
njia. Atafanya njia kwako.
Yamkini Mungu yeye hanioni. Mbona wengine wakiomba wanapata? Kila siku mimi bado sina kitu. E Mungu, uko wapi nisikie?
Yesu, atafanya njia kwako.
Mkombozi wako yupo.
Yesu, atafanya njia kwako.
Anayaona yote.
Yesu, atafanya njia kwako.
Endelea kumwamini.
Yesu, atafanya njia kwako.
Atafanya
njia.
Atafanya
njia.
Atafanya
njia. Atafanya njia kwako.
Yesu, atatengeneza
njia.
Atakufanyia
njia.
Atafanya
atafanya njia kwako.
Usiangalie walio kuzunguka wewe, wanasema nini? Mtazame Yesu aliye mwanzilishi wa imani yako. Tunajifunza toka kwenye Biblia, Zakaria na mkewe Elizabeth waliomba, Yesu akawatendea.
Yesu, Yesu, atafanya njia kwako.
Usiogope wewe.
Yesu, atafanya njia kwako.
Wala usigeuke nyuma.
Yesu, atafanya njia kwako.
Soma mbele kwa mbele, Yesu yupo.
Yesu, atafanya njia kwako.
Listen, Jesus will make a way for you. King Jesus will make a way for you. Master Jesus will make a way for you. Mary He will make a way for you. Yes, Jesus.
Jesus will make a way for you.
Even when the situation is tough,
Jesus will make a way for you.
Though some will discourage you,
Jesus
trust in
will
him.
Make a way for you.
He won't let you to fall.
Jesus
God
will
rest.
Make a way for you.
Yes, what a
atafanya njia.
Atafanya
njia. Atafanya njia kwako.
Atatengeneza
njia.
Atatengeneza
njia.
Atakufanyia
njia. Atafanya njia kwako.
Atafanya
njia.
He will do for his glory
njia. upon